This is an MUT Radio podcast.
In the line, we have Ulungelo Zondi, Qhikiza, laseMgungundlovu. Uzositshela ukuthi kwenzakalani emhlabeni sakhile Lungelo sikwamukela MUT Radio. How are you?
Ngimile lana bonsi kwi-MUT Radio, gamela Mgululelo kwaZondi, Qhikiza laseMgungundlovu. Hayi bo, kwazi kwakuningi okwenzekayo eSouth Africa, sihleli sakhile.
Lalela. Iza nazo.
Kwazi bani ngenze kube mhlambe ishow yami yokugcina le. Ngenze kube ishow kuyabo ngisokugcina le.
Hey,
you know something is something by kwazi kwakuningi. So, mangabe sibingelela nje abalaleli be MUT Radio bonke, sibingelele nabalandeli ke khona lapha on social media. Siphethe indaba ezethu esiphundu ezinoju. Ezinoju nje ezizosimangaza futhi sinembuzo siminingi. Uma nje siphuthuma lapha kuyihamba phambili sikhuluma indaba enkulu kakhulu, indaba yokusuka kuka Sabi Mkhize oyaziwa ngolika Sabi Onse Mkhize, siyamazi obese ne 13 years esakazela lapha kumsakazo omkhulu kwa SABC Ukhozi FM. So Sabi Mkhize wafika ku Ukhozi FM ngo 2014 ezokwenza ezovolunteer as i radio host, but we segment gossip. So what's that is all composer in the band to say. Now Kel Chemas Abe is that we are volunteer lapaya. Come on go to Ua by Nibabantu Aba is few aba volunteer because yes M Goba Abane ba apply basebenza nje khona, but uSabhike wabesebenza laphaya wathola i space laphaya enza i-gossip wabamba kwabonakala ukuthi engathi kuyashuba, bagcina sebethi abaphatha hayi bacela ukuthi asebenze uLehlano Friday. How sithe sahlela indlela isonto emva kweminyaka la khona kade benotshathu ugodo ngokuza uhlelo labo livuthi amalangabi uhleko oluqhiza phezulu ne-listenership futhi ikhula ngendlela esimangaliso. Wabesecela ukuthi bamuthi xaxa akwazi ukusebenza u-Monday to Friday. Wangena-ke ku-Monday to Friday, hayi wadonsa nathi uthole iy'ndondo e-South Africa ehlonishwa. Ngicabanga ukuthi singaphezu kuka-3 iy'ndondo anazo uSabi Onse Mkhize. Wayesephelele iminyaka ewu-13 ke esebenza khona la kukhozi FM. Sathola iy'ndaba zokuthi hayi uSabi useyagcina kukhozi. Sonke-ke besingeke simbheke ngamehlabo ukuthi intombazane iyogane laphi njengoba ishiya umyeni wayo njengokhathide ngobe. Hayi, sababaza sayifuna indaba. Abanye baphosisa bathiya kwi-MUT, abanye baphosisa bathiya kwi-Metro FM. Hawu, kanti nakha uGagasi FM izolo njengo-1 laselidecide ukuthi livele lisithi nje mbibi, lisithi nje bhaka ngey'ndaba ey'nkulu zokuthi sizojoyina iGagasi FM la azobesebenzisana khona ne-Spectacular no-Nades kwishow yabo ya-3 to 6. Niyawazi yini amagalelo ey'ngane zakwi-LGBTQIA+ community? USabi usuyigebe elikhulu, wahamba wayovalisa futhi akavalanga ispace kwi-Gagasi FM.
Exactly.
Ufike wakhanda into ongakazi uzuyibone yesiphihli sephathi.
Wafika nakhona washada namadoda awu-2 straight kade eshiya indoda eyodwa laphaya.
USelby nje uvuke waba nje umfazi onamakhosikazi akhe amabili kamhambayi. Hayi, hanje uSelby mkhulu ngoba simbonile ukuthi uSelby ufake nephandle esimhlophe nesibovu, kusho ukuthi iy'nto zakhe hayi ziyagijima.
Hayi, kumhambela kahle untombazane.
Uma siphuthuma nje weBongo, sinemkhumbula uBongo Khoza owaye actor laphaya kwi-The Wife.
Ehe, siyamkhumbula ntombazane.
Ngifuna ningikhumbuze igama lakhe esasijwayele ukumbiza ngalo kwi-The Wife, uBongo Khoza, esasimthanda kakhulu laphayana, owayethandana nosisi wethu owayekadeni. Lo owashela usisi wadideke usomatekisi ubhoti nabafo babo bamatekisi beyixhwangixhwangu. Uthi akuyena yini ehambe yakwisho kaLungelo KMs eyoxoxela ngokuthi i-entertainment industry inamaqili and abafuna ukukhokha abantu abakhona. Kanti bonke nenze njani uma sefuna nikhokhelani? Simanze kakhulu ke sekuye laphaya kwi-The Wife, sambona lapha kwi-movie ebizwa nge-Heart of the Hunter, sambona kwi-Red Ink, sambona futhi ephuthuma lapha kwi-The Wife. So ubonke uthi there is a lot of izinto ezi-hash ezenzekayo in the entertainment industry ezingenza ukuthi ingqondo yakho igcine sizibone ngathi ukuthi ayukho good enough. Nenhliziyo yakho sizibone ngathi awusekho right. Including ngama-payments enza ukuthi ubone abanye bama-celebrities uma ngabe sebedlulile emhlabeni babonakale beswele. Kanti phela bona obonke ukhoza ukuhamba kwabo besebenza kuma production house angefani kusho ukuthi kufanele ngabe kunemali eningi engenayo
kanti
doro akho imali eningi engenayo kunabantu nje abahleli ngemumva abaqhuqhuda imali zengane uthe mayekhuluma wathi hayi kuyazi kuze kusize mangabe nokwenza community work ngoba kwenzeni kwakhe community work ukukhona kama sponsors ayakwazi ukuthanisa iphahla phahla ngokwezimali enigcine seniright so angazi uzenze njani ngoba into ekhala ngayo kakhulu uthi most of our legends die broke because number 1 it is not that glamorous and ama fees akhona awashayi khona okubili ama royalties awekho ukuthi wena uyi actor ukuthi uyafana nje nomuntu omile emgaqweni nje oyidayiselayo nje ubonga sekho nje usekhe emhlabeni itafula lakho liyasuswa omnyabeka itafula lakhe kuphela kanjalo nje ayithi into oyitholayo enye kanti kwenze njani nkosana angeke sikwazi kuba nomshwalensi obhekene nathi kuphela
hey kunzima kunzima uhulumeni melenze ngenye indlela ngeke
nokuthanda ukukhazima ukuba nzima ngendlela esimanga esithusayo
hayi kubi impela
sisakhuluma nje ngezinto ezithusayo ke ngiyakhumbula ukuthi ngikhumbula le ngoma lethi if you dancing oh clap your hands
over the expanding
mazinke nomkhakhi omuhle kakhulu ophinde abe international star uze expandini uvele wa celebrate nje i educational milestone ethola lapha iziqu zakhe e how is the business school kwi Howard bayibiza nge Harvard phela special year ni Harvard phesheya lapho khona eqedele khona ke iziqu zakhe kuzama business uwomunye ke wabantu baseNingizimu Afrika abadlala indima enkulu nebaleke kakhulu makuza kweze entertainment industry kanye na kuma sports engathi ubekade involved kuma sports but ke yena ke ukuba involved kwakhe I think it was more of a community work uze expandini u celebrate nazi iziqu zakhe enkulu esim celebrate tellers zona esimbongisa kuzona ngokwazi ukuthi South Africa yonke iyadinga ukuthi iflag ihambe phezulu sithi nje congratulations to uze expandini siphinde sibonge noNandi
inkosikazi
that's not uNandi Mngoma
yeah
umkakhe so umkakhe uvele ungwabanye babantu aba sonthele kakhulu le entertainment industry and also aba too supportive when it comes to their husbands loluthando labo
ngakwaziya
ngugogo ugogo wasemawuthi
thando lase India
hayi bathandana babantu benza ngani ngoba kumnyamba ingane eningi so uma sikhumbula ke lapha kuthiwa i course is given by Howard University as u professor u Anita and executive education course that has drawn big names such as i Daily Show Media or Roy World those are the big ones and the FIFA World Cup or Jonah so bathi u 4 day sinje in a space of 4 days lapha uthola u 12 $1,750 US dollars that is equivalent to 230,520 rand iprogram leyo yokuthi nje wena uyaziwa kuleyo program shothi usuku invitewe as one of the celebrities amakhulu as a guest amakhulu so in a space of a year that's the amount of money oyithola phesheya kusukuthi ke u Black Coffee guys njengoba engathi uthi kuzoba sayi lecture ke futhi khona le phese
wow
that's the money I needed the lecture yakhona lapha ku business school so uyabona ukuthi u investe imali eningakanani ukuze yena akwazi ukufunda athole izinto ezihambe ezinhle abuye neziqu zakhe of which zizomsiza not only in South Africa but nomhlaba wonke jikelele simshayele ihlombe likhulu ze simbongise kakhulu
hayi siyambonga
siyahleba
Ya. Yeah. Izanazo.
Bonsi.
Yebo, uyangizwa.
Ake sihlebe kwangempela ke manje.
Izanazo.
Ngiyakhumbula ukuthi ezinyangeni ezidlule ubonanga ubonakala nesifiso esikhulu kwenye ama video enkundla zokuxhumana. Ngisazokuvezela lo video ngizokusendela nje ngiyayithungatha ngeyithungatha.
Nanga
ubona uMatheba esetshona abantu besifazane lapha on social media esimazi as the award winning radio media personality and also a businesswoman in South Africa. Kwi app yethebizwa ngo X ubonanga ushare unbelievable life lessons nama followers athi ukuthi nje particularly emantombazane aeme ukuthi astribe abe successful. Uthi ubona ngumathiba in the entertainment industry that has become a beacon of inspiration for countless South African girls yearning to curve their own path. Uthi mantombazane sebenzani kanzima. Yenzani imali. Travelani hambani nifaquze ophaqa izwe lonke. Nisone phansi nivumbuke azi kodwa ukhohle ukubala ukuthi niqomeke ngoba phela simazi njengayo amanye abantu asebeqomile hayi ubona ngiqomile
hayi uqomile untombazana ufuna ungasho
ukubona ngube lokugubeza umshaya wengabe ubhubhile induku ubona ngiyi angazi ngibona isikhathi sinsa kanje wena umuntu omnyama wena amangisi wena xhosa akakhethi balala
wena wangaphandle
waphuma yangizwa Lekwenkwela amanyamazi wahamba wayoqoma.
Hayi intombazane.
Intombazane iqomile ithi eyona ke shem as much as isiqome yaqoma yacecebula kodwa ayikhumbuze abantu besifazane ukuthi kubalekile ukuthi uma uyintombazane ube nezinto zakho zonke. Waphinde futhi wabakhumbuza abantu ukuthi njengoba yena sekwazi ukwanda ilokhuzana iempire yakhe ngecareer yakhe ehost ama events amakhulu iningizimu Africa yonke kanye nomhlaba wonke jikelele no Miss South Africa iminyaka iphindelele uthi ubona ngike ngase ngiphinda futhi ngazothi niva the House of BNG okuyena yaziwa njengomdidiyelo ezokuvubela utshwala kusuthi ubona ngike lo mqomo wakhe uyamlekelela ukuthi aphinde futhi akwazi
uyamsebenzela untombazane
uyamuzwa yini ukuthi usewumama wenkwisi
hayi hayi Hi bandle.
Waphinde waba ne show yakhe number 1 South Africa yonke kanye na ku YouTube uhamba phambili.
Ubantu
besifazane ngiyancela nonke. Sebenzani kanzima yenzani imali yenu bese nibuye nizokholaborate no Steve Maiden kanye na wonke ama brand amakhulu South Africa yonke. Mina ngithi ubona ngasimbongela ekuthenini kwazi ukuhlanganisa yonke into yakhe. Kodwa okukhulu kakhulu nje angithuse khona. Ufikela ni pregnancy yakhe nokuba umzali omusha sha u Queen B waphila ngabe samenzile indume ezulu o yomcimbi noma mhlamba inkinga ukuthi kulokuqoma kwakhe akasazi ukuthi ubani babengani futhi ngani
into zayiboshwa maze ngayisaba angisafuna nokucomment
ngiyabonga kakhulu ebontu ukuthi ngizobe ngimphathele zona kule lihlelo kwi-MUT Radio kwi-Top 30 Show. Ngiyanithanda kakhulu niphathe kahle. Uma nibona ukhanya imbawu, nize ningibuzele yena ukuthi njengoba esekhanya kangaka ngokuyibala, useredini ukuthi abe umlungu noma usefuna ukuba yiglass. Papa, yini ngani zakwethu?
This is an MUT Radio podcast.